true.
Ntombazane nalu uthando mcela ubuntu slangaphandle nabadala cela uvele slakini. Uthando lwami lolu bebi ngifuna ukufaka iringi la ngaphandle nobaba sikhonekile. Ntombazane nalu uthando mcela ubuntu slangaphandle nabadala cela uvele slakini. Uthando lwami lolu bebi ngifuna ukufaka iringi la ngaphandle nobaba sikhonekile. Sikhonekile mba, sikhonekile. Ila masango mba, avulekile. Ila mantombazane, adlulekile. Ngifuna wena la ubonile. Esikhulekile ma, esikhulekile. Ila masango ma, abhulekile. Ila mantombazane, adlulekile. Ngifuna wena la ubonile.
Sikhulekile khonze kha, sikhulekile. Dala umama ekhaya yena efuna ihlobo esihle. Bathi khamba nifuna umntwana owazi umlilo. Gcwala inkomo ezinhla ngithi kikiza umasisi. Jabule nogasa ngithi umshado usukhishiwe. Suko oluhle lifikile ngicela sibambusiwe. Umama uhle sengibuza ukuthi vele ngithathanini. Yingakho ngilakini intombi ngifuna ihlobo esihle. Wandisa umndeni angithi ubambe newashinga. Kumelalini ngikwenza owakithi. Ntombi ukhanya engathi ugeza ngobisi. Uthando lwami nawe ngithi dlula noma entshisi. Abanenkinga nathi ngicela sibashise. Hlobo esihle ngithi ngihlezi ngikhulekile. Zone 6 angithi hlezi sipopile. Uthando lwami nawe ngithi ngicela luzelwande. Nabangani ngithi ngicela baze ngathi. Ntombi ukhanya engathi ugeza ngobisi. Uthando lwami nawe ngithi dlula noma entshisi. Abanenkinga nathi ngicela sibashise. Hlobo esihle ngithi ngihlezi ngikhulekile. Zone 6 angithi hlezi sipopile. Uthando lwami nawe ngithi ngicela luzelwande. Nabangani ngithi ngicela baze ngathi.
Ntombazane nalu uthando ngicela ubuntu slangaphandle nabadala cela uvele slakini. Uthando lwami lolu bebi ngifuna ukufaka iringi la ngaphandle nobaba sikhonekile. Ntombazane nalu uthando ngicela ubuntu slangaphandle nabadala cela uvele slakini. Uthando lwami lolu bebi ngifuna ukufaka iringi la ngaphandle nobaba sikhonekile. Sikhonekile mba, sikhonekile. Ila masango mba, avulekile. Ila mantombazane, adlulekile. Ngifuna wena la ubonile. Esikhulekile ma, esikhulekile. Ila masango ma, abhulekile. Ila mantombazane, adlulekile. Ngifuna wena la ubonile.
Sesinkonkonko, sicela nisivulele. Ihlobo esihle nazi nenkomo samba nomalume. Konkonkonko, sicela nisivulele. Isihlobo esihle nazi nenkomo samba nomalume. Nayi imvula mlomo shwele. Seyibonakalisa sifuna intokazi yenuvele. Nayi imvula mlomo shwele. Seyibonakalisa sifuna intokazi yenuvele. Ngifuna umama ekhaya ajabule akhikize. Ngimlethele umakoti ekhishini. Zonke izinto zoba easy. Mangahlala nawe duze kwami. Masijabule mama. Ngizokushada wena. Manje ngiyakuthatha mina. Yeah. Masijabule.